Banange mwama nyada kasozi wesi kweka Mbozi zange nyumia za mulwatu Baganda bange bintu byobukusa Na bie walata kubambi swaza banji Chufula bane yo jempitira Chitiwa change chifuna bulungi Siru akubavu nini bunono uwamu Maisa gange ndoza giga chimpa Chitiwa chingamba buli omu yandi chagati Na yoku chifuna kakisa chivambutondi Nivoli bombo nini kachichiko ganyi Bonene wa mwa wa baba gakulimbi Nusango mutono nga yecha musima Kavuli wa yitira wa muhita mwami Kale no mawe wane mbira muyimbi Kamba sanyo sengo kutusa lendi zawa Nuru alero tusene biwoma Adenga vya mugaso kubabi viva zimba Chivachirunja okufuna musajja wo nova mu bakulu okwewonya emitawana ngambye chivachirunja okufuna musajja wo nova mu bakulu okwewonya emitawana naye bobanga ofunya nakuwasaba kadde bubabireko bamanye wobera oleme kubanga ono nakawundi yakoli jafayo jingenda okwogerako nakawundi omuwala omukyakaze nga ne bazadde be baali bakyali balamu bakulu bafayo nnyo ne bamuwerera naye nakawundi mu ssomero yaddukayo olwakwanye ku bano bamvuga tulera bakubyekubye mu uganda n'avaamu batuuka mu kenya yasooka ne baba bulungi naye oluvannyuma ne bafuna enjawukana nakawundi omuwala omukyakaze yafunayo omukwano gwe gwe yeesiga nalwima yamuwa endagiriro nayonna gyavudde mu bakulu abamuzaala ne kitaawe gyakolera oluvannyuma ekenya awamukya nakawundi n'akomawo mu uganda mwazaalwa mu uganda nakawundi bwe yatuuka mu bakulu teyagenda nafumbirwa emizinya ate nalwenyuma mukwano gwe teyamanya nti nakawunda mu kenya yaddukayo Kade viraganye miezi wa itesatu Akabinji ni kagweyo mukenya tekabusa Naluwe yima wabeyo nagafuna Kino vana Uganda muenda moro kabisi Konnalu yima chinote chinyo miezi wakange Dewe kangana bangi babatimu Kubafa kwaliko muwala ringa nakawundi Okuva kumutwe okutuka kuigiri Gabo manyi akabinji wikatisa Naluwe yima guyalaba naluza ndiye muni Yaye 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 nakufudde nnyo omulamba gusitudde agukubye mu ggwanika Babeyo esimu n'agibaka halo 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 nakawundi gyazaalwa n'abakulu esimu bagifuna amazima ne bakakasa nga naka bw'afudde Banango zayangana yate n'otafisa abakulu olwakimanya sikulimba baali bubi Nyina w'omuwala ye yasooka n'azirika era ekyali wali si kirojja n'ekimala Oyo kitaawe omutwe gwawunga anti gabiroza alaba tabimala Wabula b'ekyalo n'ab'enganda be bayi amagezi ag'okunoonya mmotoka Yomoroka emitwalo yasaba naabwe batyo ne basitula okumwonoona gy'aziikwe ate mu kugenda batuuka ku booda siringi si baazisaba ez'e Kenya ne bawaayo Nama dao chimanye tibasola Lirone babanga wasuvuli vya magoba Wavulecho mkisa naruji mabamu laba Na yena balaga umulambo kubano nye Kukwani kana wera waliwe kalu Omufoku mufu na ibitu alu jagwao Wamanga basasula Mdoka ngekaba kumuli Takubuta kana kaunda jazi kwe Jumanyi ngabu yetu so mgenyi wali omu amyomu yali ayita ayita Batuka muma kanaka hundi mwazalwa Yasanga bakaba na yena chama Pisa ya wanobuta ita kwa kaba chijambu ya babuza na yama nyewe kubati Olololo mwana wangafuti Gate ambula kote miaka nga munana Wabula chijambu ya ulirize vyo ketwa na manyana Kakasanti yoli kwe yali amanyi Banange musiriki nina woche ngamba naka hundi mumanyi naka hundi tanafa Ye kambuzi agenda den Nairobi afumbi rwambizi nye wa baba gwenzirako Obamu wakana mpo muto mufe tugende tumunoni yoke mukakasi Baita mwangu moro kasi pesuro meuluku maukute miambizi nya Nakaunde ne bawe bali bagenda kupati bagenda okulabange mmotoka eri mu luggya Olololo kanonga kabati mulamu bakubise ndi mmotoka yakugonyi Badde nebuzaale bagende Nairobi kira kutugende mu bakulu gyozaalwa Nakaundi ng'alinga omukoleza amangu ago ne yeesiba eggaali ne bawo Banange nalaba era ne nkakasa nti essanyu ly'omuntu ye mwana gw'azadde Kuba nakaunde mu bakulu gyazaala olwatuuka egyali eri kyettukulu ddala ddala Bawujja obukoko n'embuutu ne zivaayo bonna ne bakeesa nga tewali akombye tulo Nekera bumwenge ne basomba nga beeyozaayozoola omwana azuuliddwa Banango zayanga na yade notafisa bakulu olwakimanya sikulimba bali bubi Nyina w'omuwala ye yasooka n'azirika Banange ensi eno ng'erimu ebyenena naye kino kye nalaba nze ndifa nkyogerako Kubanga amasanyu nga gatuuse mu makkati n'abando n'omulambo nabo ne bagoba Bagenda okulaba nga tewali n'afaayo ne beebuuza nti ye bano babadde ki Bagenda okulaba ng'amazina agali wali n'ab'omwenge endeku bajjuza Bannaffe tukomyewo omulambo n'oguleeseemu kubeekumiranga ng'emikolo bwe gibeera Nena w'omuwala ye yasooka n'awulira n'abaaluuka ng'uko kemanyiddwa Olololo kanonga kabati omwana tannafa omulambo oguvuddewa Bajja kutuloopa tubye omulambo mu Kenya ye kale tunadda wa singa mmoyo atamuuka Alipoota amangu kwala sigombolola byagenda wala nnyo ne DNA Weewaawo abakulu bakkiriza okugoziika naye n'ensimbi zaagenda ziwerako Kibe kyakuyiga nnyo okumwana n'omuzadde kusaba obulirize ku bigambo ebisembayo Buzaala ng'omwana n'atuuka akoseeri omuwenge bbeetu alonde gw'alonze Kuba kwogaana weekanga baaluusi nga n'ebiddirira bye bino by'owulira Naawe omuwala bw'ofuna ng'akuwasa mukadde omubuulire amanyi w'abeeramu Oleme kubanga jeneti nakaunde yakoli chapayo nesimbi naziwa Kubatu wabala mungu vyo nebi akulibwa Vagindo kata milioni ya kwao Abanga bagalwa mulekemba sibuli omwana wangitayo na mutwalili chana liyamu.